me hono tahi te whakapapo o te tamaiti Māori o te mokopuna Māori ki tōna ake. Nae, ki te ana tātai horekawe pēnā anai o tui te ripota. Hāmatu, horekawa oranga tamariki, i āta arotake mea ngā wāhi katoa i mua rāno i te kuhu atu o ngā tamariki ki roto i aua wāhi. Nae, mohi ana tātai ko tōna hautoru o ngā mokopuna e tau atu ana, e kuhu atu ana ki te tahi whare manaaki a rātau, a kua kuhu atu no mua rāno i te arotakenga o aua whare te kite atu pēnei e pai ana.